wala.
Ebyongo bitadde ku mabbali ye akulira eddwaliro ekkulu erya Jinja Regional Referral Hospital Dr. Alfred Yayi alangiridde nti akadde konna ekizibu ky'ebbula ly'omusaayi naddala mu bendobendo lino kyakunogerwa eddagala oluvannyuma lw'ensonga yaabwe okujja ngujjulira abakulu b'ekikwatako. Alfred Yayi ategeezezza nti ensonga eno yamala dda okutwalibwa mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi nga bayita mu ndagaano gye baakola ne gavumenti y'eggwanga Uganda awamu ne gavumenti ya Japan okuyambako okulwanyisa naddala ekizibu ekyebbula omusaayi mu bitundu bino. Dr. Alfred Yayi kyokera atendereza enteekateeka ekoleddwa gavumenti ng'agamba nti kakana ebizibu ebisingira ddala obungi mu ddwaliro ekkulu ery'e Jinja bimaze okunogerwa eddagala naddala ebikozesebwa awamu n'endabirira ey'abasawo ab'enjawulo mu ddwaliro eryo, kale ng'oba olyawo eddibu kakana erisigaddewo ly'ebbula ly'omusaayi ng'era agamba nti mu bwangu ddala nayo ligenda kunogerwa eddagala.
What is pending now is the regional blood bank, which COICA is going to support government to construct, and this one will start as soon as the agreement is finalized between government and the government of Uganda and the government of Japan. So this agreement has been finalized. In the Ministry of Finance. So that is it. In terms of human resource, we have been able to increase our staff numbers. In the last 2 years, we have recruited over 100 staff in different areas. So our staff numbers have been able to improve. From around 300, now we have 408 staff. And of course, steadily, we will be adding more. Government will be in a phased manner, giving us funds on an annual basis to increase this number of staff so that we are able to meet the needs of the population that we serve.
Mumbera yemu Dr. Alfred Yayi era ayongedde n'okutegeeza nti kaakano wakyaliwo ekizibu ekirala ekinene oboolyawo eky'okwongera okutondawo enkola eneeyambako okugatta abasawo ab'enjawulo naddala baddukanya emirimu gyabwe mu ddwaliro lino era n'okubeera n'ebifo eby'enjawulo ebigenda okuyambako naddala okukola obuyungiro buno nga bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe Aluma Rodriki.
Regional referrals become regional hubs or centers of excellence for service delivery, in which we increase access to the populations to specialized services. Because now, as I said earlier, referring people from Moroto to Mulago or Kampala, Arua, Yumbe, Kabale, Fort Portal, those are far hospitals. Now we are building capacity to make sure all the specialized services are there and our people are able to access them within. The few that we refer to Kampala, especially to Mulago and Chirude and Kawempe, should be those who need super specialized service. But for the other general care and specialized care, we want the regional referrals to have that full capacity, and that's our focus.